It up, homie, take it.
Wipers game.
Classic music.
This is one of
I'm a bella nigga, ganja muji pack. Sunga penge ungo menye tupa. Ukakana, I'm a bella ndizi bao. Menya sip, ungo daba watu pandi. Ma fake friends. Gati uku tuta nena fwem. Yeah, ndi ma fake friends. Gati uku tuta nena fwem.
Lozani wachona ndani. Uyu sumuzi wakutindi ndani. Umacheza nae atabisa ngani. Ngati Judas atapeleka kwa dani. Ukamacheza nae ngati zona. Kwa mamutima kupanga zopia. It's a long time mami used to say that. Ngati Christ anamoso dapa free kwa cha.
Iwendi ndani kwa iwo nikachani.
You have to take your pace with a reason. Ukataka mizo za pezeka o prison. Just forget about them fake friends. Tazi taenga timwala wa mlegen.
Ama bela ndiga ganja muji park. Sunga penge ungo menye tupa. Ukakana ama bela ndizi bao. Menya sip ungo daba watu pandi. Ma fake friends. Gati uku tuta nena fwe. Yeah. Ndi ma fake friends. Gati uku tuta nena fwe.
Umatai manga ata makukonda.
Next thing ama kutolela joker. Njila yose minga ataponya. In a life we have to move like a murder. No trace in this life, hear me bleeder. With one mistake, I'ma quick up a pause. Umazindi killer later, bleeder you lost. Sometimes we have to act savagely. Kosa nyengelela yeta loshali. Life is a journey, lelo we burn it. Mawandin dani, kodi antundi chani.
Ama bela ndiga ganja muji park. Sunga penge ungo menye tupa. Ukakana ama bela ndizi bao. Menya sip ungo daba watu pandi. Ma fake friends. Gati uku tuta nena fwe. Yeah. Ndi ma fake friends. Gati uku tuta nena fwe. Ama bela ndiga ganja muji park. Sunga penge ungo menye tupa. Sunga penge ungo menye tupa. Menye sip ungo daba watu pandi. Ma fake friends. Gati huku tuta nena fwe. Yeah. Ndi ma fake friends. Gati huku tuta nena fwe.